nigga go. What's up? What's up? The tricks, the nigga soft. Hey, what's up? Vele bathi trouble ukhumba nothimoni ubobha sobhidabula sinetha umlilokini vele samakhebuli bathi meseziwa montwana uzula ikhebuli lokubani uthela induku ubobha sobstrabula bathela induku ubuwe muthi uzama ukulamula ibenza bengalala ihlukanisa ukhafuli imejisha ubhithi vele bazojabula ukhumba nothimoni bathi vele idabula idabula ubobha sobhidabula ubobha sobhidabula idabula. Starting some of us, good to each other. Make a move, I mean, a chabula basha. Jagi Sabatala and Abotakalan. Kunko, please, bitsi mamelwane. Tana Yami Hamuzunga pege move. Upusha Lenin Tana Zibo Kule Boost. Imagine you bits in Tana Yuzu Moose. Yagaga Lani, what to go for? Tana Bushi Pian. It's a Kunko, what's on Kumelemia. Messengena Tina, Bafala Massa. Send this pretty pity Sibashi and Numba. Shoo. Asanga ngomdlalo bathi impili nzima vele shafelejang show angisa ngomdlalo kana kushipiyana ithi konko wathi ngumele emnyango bese ngingathi nabavala amasango senza isiphithi phithi sibashiye nombango show asanga ngomdlalo bathi impili nzima vele shafelejang 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 hayi fana kangoko
yibo labafana babili. Abaningi bazovuma bathi bathi Major League vele thina sithi Dona hambuzunga phele muntu urayamukura yena vele wathi abaningi bazokwazi ukuyibhema abaningi bazokwazi ukuyibhema yibo labafana babili. Abaningi bazovuma bathi bathi Major League vele thina sithi Dona hambuzunga phele muntu urayamukura yena vele wathi abaningi bazokwazi ukuyibhema abaningi bazokwazi ukuyibhema.
One by one bacela impindo iyasho lo beat angithi iyasho lo msindo ufike nobani mina ufike ne mage so jive kanjani lobo subophi findo umbazi uyedwa khalonji lonjile ubiza ucela umsindo ubiza ucela umsindo umsindo hayi umsindo 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 impindo hayi umsindo impindo gogo kuza
hayi fana kagogo.
It's a conco, what's on Kumelem Yam? Messing in a tina, Bafala Massam. Send this pretty pity Sibashi and Numba. Shoo, as an angum dad, but in feelings in my belly shaft, feeling down, shaft, feeling down, shaft, feeling down. Gonna wish you pian. It's a conco, what's on Kumelem Yam? Messing in a tina, Bafala Massam. Send this pretty pity Sibashi and Numba. Shoo, as an angum dad, but in feelings in my belly shaft, feeling down, shaft, feeling down.
Abaningi bazovuma bathi bathi Major League vele thina sithi Dona hambuzunga phele muntu urayamukura yena vele wathi abaningi bazokwazi ukuyibhema abaningi bazokwazi.